unipa ujasiri, na tena sikudhani ningepata ahueni. Alifunga mlango moja akidhani nitaumia, misi kuchoka kungoja mwingine umefunguliwa. Tena nazidi kuona umuhimu wangu kwako wewe,
you and me.